Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
He kōna e purangi tēnei nā te reo irirangi o Aotearoa.
E ngā muka tāngata korengi tāmirotia nei e tā tātou kaupapa hui a kai manoa. Nau mai ki te whakātūranga o Whaka Māori.
Our award-winning Te Reo Māori podcast, Whaka Māori, is back. Led by host Kimo Holtham and Dr. Ana Hini. Join Te Reo Māori experts Leon Blake, Hana Mereraiha and Kristen Ross in a journey of translating English content into Māori. Immerse yourself in learning, wānanga, discussion and the joy of Te Reo Māori with our crew. Here's Whaka Māori with our host Kimo Holtham.
Kāre kori, rungo mai nei koutou i te huro. Āhua rere kē te hanga o te hōtaka nei i te mea kei Waenganui i tātou i te marea. Kei te pēhea koutou i te pō nei, e ora ana. Tēnā koutou, tēnā rau atu koutou. Hoi anō, ko te whakātūranga nei o Whaka Māori. He whakātūranga e āta wete, e āta wānanga i tātou i etahi o ngā tuhinga. Tawhito, tuhinga, hou, ngā waiata, ngā kiriata, ngā āhuatanga katoa. Koia te take kua taumai te tokorua nei, he mātanga reo, neha? Nō reira, kia tahuri atu tātou ki ngā mātanga nei. Tākuta Ana Hini, kei te pēhea koe i tēnei wā
e hoa? Tēnā koe e hoa i te kaupapa e huihui nei tātou i tēnei rā, atu i te mea, kei te auwe aku pātene e hoa, engari kei te ora i tēnei pō, hika kāna ki ngā mahi.
Tēnā koe e hoa. Ki te tuahine, Kristen, kei te pēhea?
Ai, kā nui te ora. Kamatu e tauana ngā piro, e hariko ana kua tai mai te iwi, te whānau huro.
Ko te wiki o te reo Māori, kātahi nā te wiki mo tātou e hoa mā. I runga i te mea he wā, e wāte ai tātou te whakatairanga i tō tātou reo, ki ngā kokonga katoa te motukarongo i ngā Pākehā, i ngā Hainamana. Te whenua katoa e kōrero Māori ana, he haranga tu āhuatanga pairawa kia kōrua e pāna ki tēnei wā o te tau.
Ko te pānga ki au ka aro mai te motu katoa ki tō tātou reo. Tātou te iwi reo Māori, ka kōrero Māori, aonoa, pōnoa. Anō reira, ko tēnei wiki ki au nei, he wiki i tēnei e whakanui ai i tō tātou reo, kia rata mai, kia aro mai, ko te iwi whānui tonu o te motu.
Ki au ake nei e hoa, e hari te mea mā tēnei wiki o te reo Māori, e whakataira ngā hia ai e au te reo Māori. Rā atu, rā mai ko te reo Māori te karawhiu i roto i taku whare. Mā te aha i tā tātou whakanui tēnei wiki ko tahi noiho, nei engari me whakanui te reo kātika i ia rā o te tau. Kia hau nei, heua noa, e mihi tonu ana i ngā kaupapa huhua kua whakatūngia. Hei whakataira ngā mā tātou i tō tātou reo Māori, engari me mihi tonu. Tēnei kaupapa kātika.
Kia ora.
Kia pai. Well, nui tōni ngā kaupapa kai a tātou i te pōnei, nō reira, me uki ngā mahi, neha? Ok, e te whānau, kia koutou i wahora, kia koutou e whakarongo mai ana anō hoki. Ko te whakamaori o te hōtaka nei, ko ngā Ten Commandments, neha? Kia kōrua, i pēhea te whakamaori. O ngā rerenga nei, me pono te kōrero uaua ki au i te makare au i te tino mōhio ki tēnei taha o te whakapono.
Ai, ahau hoki, e harahau i te wahine whai i te whakapono ko ngātua Māori tāku e whai nei. Hoi anō ko te uauatanga o tēnei whaka Māori, ko te reo Pākehā. Kārau i mārama ki te reo Pākehā. Ka mate au ki te tuku i ngā kōrero kia ChatGPT. Uncle, āwhina mai. Ate tikanga o ēnei kōrero. Ai.
Pēnei i taku tuahine nei, ko hau te he kaha whakapono ana ki aku atua Māori. Hewa no, e hara i te mea kāre no ēnei kia kitea e au i ngā tau. Ka mutu pēnei i te hiatu whaka Māori tanga. Kua tutuki ngā tau mea taruku ki te hōhunutanga e māra mai ahau ki ia kupu ki ia rere ngā kōrero ki te horopaki e te tūmanako e tika ai aku whakamauritanga.
Tika. Ake mohe mai koutou i te makare kore ka mārama mai koutou ki tāku e kōrero nei. Engari, Te tangata i tuhi tēnei, tēnei taha Pākehā, kāri te mōhio ki te whakamahi i te irakati, neha? Nui ngā piko, kare kauhe, irakati, kare kauhe, kōwai, anō nei, ko tahi te rere ngā kōrero. Hoi anō, kori te mai?
Ai.
Nei rā te wāhanga tuatahi e hoa mā. Kia ngāwari te fiu tāo mai, neha?
Whakarite a tō reo atua.
Anaha, mai pia te taha Pākehā e pānui, neha?
Kapai. The Ten Commandments are eternal gospel principles that are necessary for our exaltation. The Lord revealed them to Moses in ancient times.
Kapai. Kristen.
Ko ngā whakahau te kau, ko ngā tikanga whakaora mautonu a te rongopai e hirahira ai tō tātou ao. Ka whākina e nei whakahau e te atua kia mōhi e neherā. Kia pono, ki te anau i a kōrua whakamaorihanga he roa, no atu i tēnā i aku, ana i etahi o ngā nerenga Pākehā nei, ka whakaroa hau, kai te tōwai i te kōrero, no reira ka whakarāpopoto au ki te rerenga, tikanga, rerenga kotahi. I te mea, i te reo Pākehā e tōwai ana te kaituhi i te kōrero, e rua e toru rerenga mo te rerenga kotahi.
Ka mutu kai te mōhio kē tātou katoa. I etehi taima i nā te roa o te rerenga Pākehā, engari i nā te poto o te whakamaoritanga, i etehi taima kā huri, no reira. E hara i te mea, i etehi wā me whakamaori ā kupu, i etehi atua me whai kē tātou i te wairua.
Ne, e hara i te mea, kei te takahi tātou i te mana o te whakamaori i tēna, o te rerenga kōrero rāna i te kōwai?
Kei te āhua pia o te horopaki, engari i tēnei whakamaoritanga Kristen Karekau.
Ai, e rongo tonu ane i ia kōrero, ia kōrero, ne?
Ai. Ko ngā kōrero matua ka mautonu i te whakamaoritanga.
Yeah. Ka mutu, kare kau, ku pātai ki a koe, sis.
Oh. A koe?
Ai, ok. Kimo? Me pānui anō i te taha Pākehā, neha? Anā?
The Ten Commandments are eternal gospel principles that are necessary for our exaltation. The Lord revealed them to Moses in ancient times.
Ko ngā whakahau te kau, he mātāpono rongo pai mutunga kore, e mate ana kia hau mai te kairangi, i hura kia Moses i ngā wā o namata. E māramana?
E māramana au ki tērā.
Ai?
Karekau te te ehia miriona tāngata e mātakitaki mai ana i konei nā i te kite i ngā tuhinga, engari, kei te kite a hau i tetehi tohu pāta i te taha o tō. Nā u tonu e.
I runga i taku whakaaro, e harapea tēnei te kupu e tikāna. Āko taua kupu ko te kairangi mo te exaltation. Karikore māramāna koutou i te makare, te moio, te exaltation. Engari, tēnā koa, anaha, whakamārama mai, hea te tikawa tēnei kupu.
The exaltation. O e rua ngā, ngā whakamāramatanga o te exaltation, ne. Anei, e ai kia kūkara. A feeling or state of extreme happiness, tērā tērā. Te whakamāramatanga tuarua e mea ana, the action of elevating someone in rank of power. The exaltation of Jesus to the Father's right hand.
So te āhua nei ko te mea tuarua te mea i tikāna, neha?
Kenepea. Ko ngā mea e rua pea?
Nō reira ko tāku, ko ngā whakahau te kau, he mātāpono rongo pai mutunga kore e mate ana kia hau mai te kairangi. Necessary for our exaltation.
Yeah, nā pai tēnā kia. Yeah, pai.
Tough. Ok, anā.
Ka pai?
Anā, haere tonu.
Ok. He mātāpono rongo pai ngā kawa te kau e whai take ai i tā te tangata whai i tana kororiatanga. He mea whakātu e te atua e nei tohutohu kia mohi i tuarāno.
Ka pai. Pātai, he pātai kia i te mea. Ko tāku, ko ngā whakahau te kau, he mātāpono rongopai. Ko tāu, he mātāpono rongopai, ngā kawa te kau. He aha te take i hurirapa i tō whakamaori.
Nā te mea i mōhiwa hau, ka whai kui tērā. Nō reira. He mataki te ahau e hoa. Engari... Ai, me pānui ahau i ngā mea e rua, anei tā kimo. Ko ngā whakahau te kau, he mātāpono. Anei tāku, he mātāpono ngā kawa te kau. E rua. Ka mutu, e hara, kāre e tino pai ki au tēnei mea te name dropping, ngari, he rite tonu tā Timoti, kōrero pēnā.
Āna.
Yeah, ko ngā whakahau te kau, he mātāpono. Kua rongo ahau i ae kōrero ana. Kua rongo au i a Leon e whakatika ana i ngā tāngata e kōrero pēnāna. Katahi ka huri ki tāku i tuhi ai, he mātāpono ngā rongo pai. Heono, ke aure ai te pai ngā mea e rua.
Tēnā koe.
Kua mana i ērā tohunga o te reo e rua nei.
Ka pai.
Heono.
Ok, e te whana. E whakapono anau, i te mea katahuri atu tātou ki ngā commandments i tēnei wāneha, a koinei te wā e tino hihi anau i a koutou, te whakauri mai i a koutou whakaaro momo e tahi o ngā mea nei. Ka timata ki te mea tuatahi. Kristen, maung te taha Pākehā e pānui, ne?
Ka pai. You shall have no other gods before me.
Ok, ko taku whaka Māori, karekau he atua atu i au.
Pai?
Ai,
anaha?
Atu i au.
Ai, atu i au.
Kia kaua e te hi atu atua e whakaponotia.
Pānu mai i tērā no?
Atu i au. Kia kaua e te hi atu atua e whakaponotia.
Nore, ko tau anō, ko hurirapa anō? O no?
O, kao he ahuerere kē tēnā i tāu. Kare kau he atua atu i au. There's no other god than me. Tāku, other than me, you shall not believe in any other god.
Ka pai? Ka pai, Kristen?
Ka hole o atua i tua atu i au.
Oh, pai tēnā.
Ka hole o, yep, pai.
Pai tēnā. Ok, e titiru atu anau ki waho.
E kite anau i anaha i āta whakaro ane, pēnei ana te rai.
Ka pēhea ngā piro piro i ae mahi ana i tēnā.
Kare, pai anau ki au. Koe na te watu atai, koe pēnei mai ki tētahi wa whakamau tēnā.
Pai noi ho tēnā, sis. Yep.
He hao whakaaro?
Anana i te ata wete wete noi hoa u te ahu o tō rerenga kāhore o atua you have no gods i tu atu i au other than me. Pai tera.
Ha te rerekētanga o te atu i au i te tu atu i au. He rerekētanga?
Whakataurehi a mai te tu atu i au.
Kaore o atua i tu atu i au. Ka...
Oh, beyond me. There are no gods beyond me i okay. Tua. Hey.
So kaha me he mea kaore o atua, atu i au.
Other than me.
Ooh, okay.
Kia, ko te take, i whakaro au ki te atu i au, e rangi he nui te, he ri te tonu te tangi o tērā ki te atua, nā kā raru te arero i a koe kōrero ana, ko ia noa te take i whiriwhiri au i tu a atu, he māma ake,
yeah.
Te rere o te reo.
Ia, ai, māra mana. Yep.
Okay.
Ai. You have no gods beyond me. Pai tonu tērā ki au.
He rerenga rereke kei waho rā ki te kore, ka haere tonu tātai. Whakatū mai tōringa mehe mehe rerenga rereke. Āruihana. Tēnā koe, Chief.
Kia ora. Ko tahi anake. ai, ko tāku i tuhi ai, kia kaua koe e whakataitei i atua ke atu i au.
Pai.
Can we have another cheer, ladies and gentlemen? Aria mai te tihi tūru ki konei.
Kā rawe.
Karekau ngā notes.
Huh?
He notes, karekau.
e rawe.
Che, he te ahua nei is just saving them for me. ok, me haere tonu, ne?
Ai, tuarua, you shall make no idols.
Ok, tāku. Kei koropiko ki ngā whakapakoko.
Kia te whakapakoko.
Te whakapakoko ko ngā mea pēnei i ngā...
Statue of Liberty?
Ai, ngā statues, ngā mehe mea ka whakaaro Māori ko ngā teko-teko me aua tūmomo.
Yep.
Nō rei, ko tāku kei koropiko ki wena, kaua rawa e koropiko ki ngā mea e hara no te atu anō.
Pai kiau tēnei.
You shall make no idols?
Ai, pēhea te tangata, ka whai wāhi te tangata i tērā kupu?
Hei idol?
Hei idol?
Wow, ai, e kite ana, ai. Nō rei, tēnā pēr e hara pēr te whakapakoko i te kupu e tikan.
Kei te maramau hea tau, whakamahi ai tērā, koinei hoki tētahi ātarangahau, hea te tikanga o te airo, anā ka puta mai te kōrero, e hara i te mea he tangata noa, ai ko ngā whakapakoko rānei, ko ngā tohu rānei, ko ngā pakihi rānei o te ao, mēnā ka kaha whaia e tētahi.
Hea tā chat.
GPT?
Ai.
Ko tāku tahi anō ka kōrero atu ki te iwi.
Ai. Kia ora.
Ok, anaha, hea hatai.
Ok, kia kaua koe e whakaatua i tetehi pakuaha.
Whakaatua, marama, pai.
Yeah, kia kaua koe whakaatua i tetehi pakuaha.
Mm-hmm.
Kia kaua koe whakaatua i tetehi pakuaha.
Pai.
Pai, e marama ana neha.
Marama
ana koutou?
Ai.
Ai, pai tēnā.
Ko tāku, kei mate oha noatia tētahi atu, hei atua mō. Ana ko te tētahi atu i konei, kai te kōrero mo te tangata, te hanga, te kaupapa, te aha atu rānei, e harai te mea e hāngai ana tēnei kōrero ki te tangata anahe.
Ka pai, rawe.
Ka pai.
Māra mana.
Mō ero o mātou karepe i te mārama ki tēnei kupu, hea tēnei mea te mateo.
Ko te mateoha, ko te affectionate, fond of, adore, ana koeira tā te tangata e mateoha noati ana ki e tahi atu mea, the incomplete adoration of something else. Ana koeia i whakamahi ai te mateoha. Kupu hou tēnei ki au.
Mm.
Ok. Ko karangahia taku taringa ke ae tētahi, kei whakateitei atu i āhau te atua. I rungo koutou i tērā nau. Hātau, kōrero mai hoa, kōrero mai hātau, kei whakateitei i tētahi atu, i tētahi atu i āu. Kei whakateitei i tētahi atu i āu.
Ka pai.
Hea hopakāra mo tērā rāringi
anā. Nā, pai noi hoa, pai, pai noi hoa. Engari, kia kaha ki tō whakarongo.
Ka pai. Hey man, nothing from the cheap seats, please. E hoa?
Te atu e tērā
e. Āna, āna. He mea rereki i kei waho atura? No. Haere tonu, haere tonu. Nama toru, Kirsten.
Tua toru. You shall not take the name of the Lord, your God, in vain.
Ok. Kei whakapara hako i te ingoa o te atua.
Mā mā noi ho tēnā, bro.
Right.
Engari, ka tutuki ngā āhuatanga katoa te reringa kōreo ki wakorua whakaro?
Right.
Ka pai!
Yeah, nā, mā noi ho tēnā. Anei tāku, me whaitake te whakahuanga o te ingoa o tō atua.
Ka pai.
Me whaitake te whakahuanga. Ooh, kao, kareu te tino mārama pēr ki te whakamaori e hoa. Me whaitake te whakahuanga.
Have purpose. Pronounce your God's name with purpose. Me whaitake.
So ko whakakoaro pēr koe i te ingarihi?
Oh, yeah, paku nei, yeah. Hei te whaiau i te wairua.
Āna.
Mm. Ka mutu, anei anoho ki te tehi take i whaiau i tēnei huarahi. Nā te mea, you know, kāre kore i ki te tātou i ngā whakamaoritanga o te Ten Commandments. Kāre au i te pirangi, kāre au i pirangi kia rite tonu?
Ka pai.
Koe rā noiho.
Ah, tēnā koe. Kristen?
Ko tāku, kei tā noa koe i te tapu o te ingoa o te atua, arā tōu nā atua.
Pai. Pai, me te mea hoki ki au.
He pukukata ki au te rā wahaka. Arā tōu nā atua.
Oia.
Ko te painga ki au, tēnā rārangi i te tuki ngā wāhanga katoa te reinga Pākehā neha.
Ai, i tēnei whakamaorihanga, i te tino whakamaori au i te reo Pākehā, kārepe au e tāpiri i tērā fiore mena i te kōrero noa au. Ai.
Ok.
Te tua toru.
Kapai, tua whā? Tua whā, haere tonu.
Keep the Sabbath day holy.
Tua whā, waiho kia tapu te rā hāpiti.
Waiho kia tapu te rā hāpati. Tapu pēhea nei.
Tapu.
Whakamāramahia mai tāu, whakamāori te
tapu. I te kupu tapu?
Holy.
Keep the Sabbath day holy.
Whakamāramahia mai.
Ko tau a holy. Nō reira, ko te tapu, he rā mo te atua. Bro, holy tapu.
Kia holy tonu.
Kia holy tonu tawarangi. Kusun.
A ko tāku, kia ū ki te tapu o te hāpati.
Ok, pātai. Kōrero mai mo tau a tapu.
A ko te tapu e kōrero nei au, ko te ū ki ngā tikanga o te hāpati. Haere ki te hāhi. Whakatā, noho ki tō whānau.
Kau e mahi,
etahi mahi, kaore e tapu.
Ai. Ok.
Hapai.
Mahare tonu, anaha? Anaha?
Yeah, pai, māramana. Ki tō whakamārama mai, i te tapu. Ok. Kororohia mai te mea Pākehā?
Keep the Sabbath day holy.
Karau i nanai ore atu ki te kupu tapu, anei tāku, ko te hāpati, ki te kōtihi o whakaaro nui.
Pai, marama.
Kia mana nui mai whānau. Engari, me whakamārama i te tikanga o tēnei mea te hāpiti, te hāpati rānei? Mohanga tātou hea te Sabbath? Ai.
He kreiti ana oroto nei? Ko te Sunday e.
Anei, koinei ngā, koinei ngā hua o te kukara e, Hoama?
Ai, ko tāku i whakaaro ai, ko te rātapu. Engarangi, e aira ki a kukara, ko te Sabbath, the Sabbath, the Jewish Sabbath, is observed throughout the year on the seventh day of the week.
Rātapu. Oh, okay, i te makoia te rangi whakamutunga, ne?
Ai.
Hānari, hānari, kia koe.
Ka pai? Ka pai?
Pai.
Ka pai? Ok, haere tonu, nama rima. Kristen?
Nama rima, honour your father and your mother.
Whakanuia tōu whaia me tōu matua.
Mamanoiho. Whakamānawa tia tō matua me tō whaia.
Whakamānawa tia tō papa me tō mama. Hoi anō, okay. Ko he paikiau tā kōrua whakamahinga i ngā kupu matua me te whaia. I te mea e hāngai ana e rā kupu ki tēnei horopaki e kōrero atua nei tātou. He kupu mino te papa me te mama. Kā repē tino tika kia noho ki e nei whakamaurihanga. No re mihi ana ki tērā whakamahinga kōrua ko te whaia me te matua.
Kia au nei rā ngā mea ngāwari e hāre aki nei e Hoama. No reira, nama ono, Kristen?
You shall not murder.
Kei kohuru tangata. Pai tōni te whakamahi o te kei, kia pēnā noho, kei kohuru tangata. Ha?
Ai.
Ai, ne?
Ne?
Kia kupakaro, ai.
Ka pai. Te rere kei tanga o te shall not me te do not.
Shall not, do not. Do not he tohu tohu? Kao? Shall not. Tērā pia!
Tērā pia, ok.
Well, whakamārua mai, kia koe, hea te rere kei tanga o te shall not me te do not.
You shall not murder. Yeah. Hea tāu?
Oh, anei tāku. Kia kaua e kōhuru tangata. Kia kaua. Kaua e don't do something. Kia kaua e you should not do something. You shall not.
Ko tāku e whakamahi ana i te kei. Kei kōhuru koe.
Okay. Yep. Okay, pai. Me.
E whakai ana koe?
Well, koe rā noiho te rere kei tango te don't murder and
you shall
thou,
not.
Yeah, thou shall not
thou
murder.
Thou shall not.
E whakaro anau he pai ake pēr tāna i te mea. I tāpiri kupu māua, i tāpiri kupu hau, kei kohuru tangata. Karekau he tangata i roto i te you shall not murder.
Yeah.
Ko tā au, kei kohuru koe. Nice and precise.
Yeah, so kei kohuru tangata, don't kill people.
Yeah.
Kei kohuru koe, don't kill you, pia. Don't kill you.
Don't kill you.
Or you don't.
I get the Emma, yeah.
Kei kohuru kaua.
So pai ake pēr te kia kaua e kohuru.
Kia kaua e kohuru. Yeah.
Teha tēnā.
Yeah, you shouldn't kill.
Ko ia pēr te mea pai?
Well, you shouldn't murder, yeah.
Damn, I need to change me panoni. Yeah, te toingo aku mea inane. Ok, nama fitu.
You shall not commit adultery.
Kei mo e pūremu.
Ka pai? Kia kaua e pūremu.
Kei taukohi koe.
Taukohi?
Ko te taukohi, ko te he kupu anō, mo te pūremu, e rua e rua.
Pai tēnā. Okay. Kā reau i te mōhio ki te tehi atu kupu atu i te pūremu, no reira tēnā koe i tēnā kupu, sas.
Taukohi.
Tōukohi.
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 Tōukohi. Pēhā koutou kei wau, he.
Tōukohi.
Ko te kohi kohi tōu.
Kei te kohi kohi tōu, e Hoama. Kere ringa kōrero anō tā tētahi kei wahora?
I runga anō i tā tātou, kātahi anō, kā kōrero mō te kei, kia kaua, kaua. E pai ana te whakatakoto ranga nei?
Yeah, e pai noiho. Kei, kaua, eru, erua.
Pehe te kei, tara, tara, koe.
Kaua e kōrero koe, kei kōrero koe. Kaua koe kōrero. Āke nepea gai te pai tonu tērā. Āke nepea. E kāre au e tino... Kua hau, noiho tēnei, kāre tino whakamahi ana i te kei, he kaua ki a hau. Nō reira, he mea ta rangahau pia hau i ngā whakamahinga, me te whakatakotoranga o tērā whakamahinga o te kei.
Ai.
Yeah.
Tātou pēr, i te mea, ko te kāre hoki au e ka whakamahi i te kei, i au e kōrero noana, i ara, i ara, e rangi, ko te pai o tēnei whakamahinga i tēnei whakamauritanga ko te poto. Nā ka toru noiho ngā kupu i taku rerenga, e mana, e he ana, te whakatakotoranga. Ai.
Kapai.
Tuawaru?
Ai.
Hea hara nei?
No, ai, hari tonu, tuawaru.
You shall not steal.
Kei whānako.
Kapai, kia kau e tāhai.
Ai.
Kei tā hai koe?
Ai, ahua ori te wenei mani.
Māma anoi ho.
Nā maiwa.
You shall not bear false witness against your neighbour.
Koi parau te ki mo tō hoa.
Ka pai. Nō rere kua huri koe i te kei ki te koi. Ei.
Ai, te, ai.
Ia, eru, eru, ei.
Ah, ko te koi, koi me te kei. Ah.
Koi, koi he...
Mita.
Mita te aroa?
Oh, aua, ka... Aua.
Ki tā koe mōio. Ai, engari, kau e whakapono mai e hoa mā. Koi he.
Ka pai, kia kaua e rukahu ki tō hoa.
Ah, pai, māra māna.
Kei parau koe.
Pai.
Koe anoiho.
Ka pai.
Kei parau koe.
He pai e nei, he. Kupu tauri te ei, he synonym.
Ai.
Ka pai.
Ai.
Whakamutunga.
You shall not covet.
Ai, ua ua tēnei ki au i te makare o te tino i ātaranga hau i te kupu nei, mehe mea he tika tāku i ranga hau ai. Wā, koi nei tuai e ki te ai tātai, ne? Whakarerea ngā whakaaro kaiapo.
Ia, hea te kaiapo?
Ko te kaiapo ki taku mōhio ko ngā whakaaro whakaparahako i te tangata.
Ko te tikanga o tēnei kupu ei, ko te pīrangi ki ngā ai. Mea a tō hoa.
Ah, he momo greedy.
Well, he pīrangi.
Ah, ana.
Ai.
He pīrangi ki...
Mate nui.
Ki o rawa.
Ai.
Ki o rawa, ai.
Ana tā te kukara whakamarama. Yearn to possess something, especially something belonging to another.
Oh, ka pai.
Wera te tikanga.
No reira, ako tāku ko te kaiapo. Ka tere taku whakauru atu ki roto i te aka, ne? Kaiapo. To convey, to monopolize. Covacious, selfish, avaricious, grasping, greedy. Ah,
che,
pai. Ana, ka, ki taua whānau tonu.
Ai, che. Ana, kei taua kupuna ko te apo, ne, he, ko te apo, ko te matapiko, ko te kaiponu, ne, ko te hao. Ana, koera tāku mō te tua ngahuru, kei hao koe.
Ka pai, pai tēra. me pono... Nā, karekau ku pātai ki a kōru, engari me pono ahau i raru ahau i tēnei mea te kaunei. Take ā o. Kia kaua e pīrangi ki ngā rawa ā/o tō hoa.
Kei te ahua tonu o te holopaki.
Ai, te ahu o te rawa, me nā he motoka, he o, me nā ko tō hoa rangatira, he ā, he o, rānei, kei te ahu o te holopaki, he weno, me nā he pene noiho, he ā tēra, i raru au tēne. Nē, no reira i mate au ki te tuhi ā/o, tō hoa.
Hei, ā/o i nā nei te whānau, me he mea kataia tākuta ānaha, kataia tātou katoa. Ok? Oh, i, hea koe te whakaaro, pai? Uaua, ne?
Yeah, oh well, yeah.
He uaua.
He uaua. Ahakoa, iti noa te kupu, i enei whakahau nei, i enei kawa nei. Ka no, mo te wāroa e āta whakaroana, ka pehea taku whakamaori i tēnei.
Tahi anō te rerenga i toi ana ni.
Ai.
Oh.
What are your 10 commandments?
Ofa te kawha e wā.
What are your 10 commandments? He aha o whakahau te kau.
Koe a tāku, he aha o whakahau te kau.
Whakamāramahia mai o kawa te kau.
Pai tēnā.
Pai tēnā.
He aha, what is?
Oh, he ara wēnei mea i aku hoa. Kua tino.
Tiro mātutu mai nei a Ruihana. He ono, kia au nei, a nei tāku whakamāramahia mai o kawa te kau. Tērā te tehi atu i whakaarohia rā e au. Ko e hea o kawa te kau. Which are your 10 commandments? I te nuinga o te wā, ke auna i a tātou whakaputa nei i te what, kei te arahina tātou i te what Pākehā nei.
Mm-hmm.
You know, what's the time? He aha te wā. Well, time is a system that allows us to...
Kau tēnā.
Kei katai ka puta te whakamāramatanga. Nē. So, kua tino raru tātou i te i ngā what, ngā rere ngā what. I etehi wā, ko te tehea me te ehea.
Mm.
Hey, what's the correct what's the correct word?
Mm-hmm.
Ko tehea, mm-hmm. Which is the correct word? Ki au nei, Ka pai? Ko, what are the correct words? Ko ehea ngā kupu tika. So i etehi wā me tahuri kē tātou ki te which.
Ai.
Yeah, so which are yours? Ko ehea o kawa te kau. Engari, tuhi kē ahau te whakamāramahia mai. Explain your 10 commandments.
E rangi kia, ka rongo au i tāu, ka tino maramahau, ana ka kitau i te Māoritanga o tērā whakamāori. Māori ake nei, ana ka maramau ki tēnei kōrero au.
So hea hatera, whakamāramahia mai o kawatekau.
Yeah, e rua kia aku. Ko e hea o kawatekau, which are your 10 commandments. Mēnā ai rānei he commandments au. Ei, heo no?
Nō reira, i runga i tērā e hoa, ma kia kōrero tātou, i te mea ko te wiki o te reo Māori, heaha wā tātou whakahau te kau mo te ao Māori, mo te reo Māori, neha? Heaha o rā wā tātou mā tāpono mo te reo Māori. Koia te pātai.
Kia ne?
Kia koe, ka tai ka tahuri atu kia koutou, neha?
He whakaaro reira, ōku.
Me whakaaro.
Kia tō wai tia anō e au ngā kōrero taku pāpāti mo te ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori, pūmatua, ko te reo kia Māori pūriki. He rere kē, ei?
Ooh, heaha. Heaha te rere kētanga.
Ko te pūmatua Māori, ko te iwi Māori. Ah. Pēnei te English, te Chinese, he pūmatua ne. E mōhiwai tātou, ko te iwi tēnei kōrero hi ana. Pūriki Māori, native, natural, indigenous.
No. Ooh.
Ei, me Māori te reo. Me ooh, natural.
Kua pūmatua mō ngā mea kato.
He ono. Okay.
Koe te take kei konei, koe e taku hoa.
Ko te reo kia marama, ka pai. Ko te tehi atu me pono koe. Me pono koe ki tō takahi tēnei huarahi, e mau ai i ā koe te reo. Koe nei nohu e tehi whakaaro i tō kwake rā i ahau. Kāri tai ki te tekau, he ono, mā te aha i ngā mea tahi rua toru whārima ono.
Ka pai. Kristen?
Ko te mea tuatahi ki au, kia mākoha koe, kia koe anō. Mēnā e katahi anō koe ka timata ki te ako i te reo. A tēnā, kia mākoha koe, kia koe anō. He huarahi uaua tēnei. Anā, ka hapa tātou. Koe. Ka hapa tonu tātou. I tēnei wā tonu nei, anā, kei konei koe ki ana he mātanga reo. Māua ko anaha, e rangi, ka hapa. I ētahi wā. Nau mai te hapa, koe anō tētahi o ngā o aku mātāpono mo te reo, mo te wiki o te reo Māori. Nau mai te hapa, kau e whakamā. Ana, mena ka mākoha koe ki a koe anō, ka mōhio pea ki te tiaki i ētahi atu e ako ana i te reo. I te mea, kai te marama koe ki te uaua, kai te marama koe ki te whakamā, kai te marama koe ki te pakeketanga e tau ai te reo Māori ki tō arero e rere atu ai ki ngā taringa o ngā kaiwhakarongo.
Tēnā, koe, bro.
Tēnā, orofo.
E titura nau ki wahora, hohepa, e rere ana te pene e hoa, e rere ana te pene, tēnā kōrero mai, he hao mā tāpono mo te reo Māori e hoa.
Kia ora ki mō. Tēnā koe, bro. Tēnā koe o karu hō miromiro rā e titiro mai. Kia hau e noho nei, e huna nei ki muri tēnei kāmera. Hoi anō, i tuhi au tētai riringa kōrero. Ko tāku i tuhi ai, e hāngai ana ki te hoa haere o te reo Māori, ko te tikanga Māori. No reira, ko tāku i tuhi ai, ko kia haere ngā tahi te reo me te tikanga Māori.
Rawe.
Beautiful.
E whakai ana. Tino whakai ana.
Ai, he tangata e whakahe ana. Karikau,
ai. Ai, e tino whakai ana i te mea ahu te reo i tō tātou ao, ne? Tō tātou ao e ora tonu ana, e ora hoki ana ko ngā tikanga me ngā kawa. Anō reira, aera me haere ngā tahi.
Ok, e hoama, he wāhanga kei te haere. Ko taua wāhanga. He wāhanga e ki ana ko Urban Dictionary. Koinei tētahi wāhanga me pono te kōrero he uaua kia. I te mura o te ahi, ka tikina e tātou tētahi kupu he rerenga kōrero rānei no te Urban Dictionary, ne? Ko ngā kōrero o te wā. Ko tā tātou he whakamāori i aua kupu i aua rerenga kōrero. Ka pai? Ok. Ko te rerenga kōrero, ko te kupu rānei o te rangi nei, ko te Riz. Another word for spitting game. How good you are with pulling and sustaining actually comes from the word charisma. nā, he tangohanga o te kupu charisma. Kare tonu au te marama, hea? Te riz. Ne, he tauira, he tauire tā tētai, ke te mohi o tētai.
Ko te swag.
Ko te swag. You got game. Ok, e hoa mā, kia kaha tātou ki te whakamaori tēnei reringa kōrero.
Offa te kawha noi hōnei, koenei te wāhanga uaua e te whānau.
Kohunga a anaha ki tēnei wāhanga.
He uaua ki au. Riz, mana.
Mana?
Mana.
Whakamahi ki tētai reringa kōrero e hoa?
Mana.
Ai, ai, ko tāku, ko taiea.
O, taiea.
I whakaro au ki tērā.
Taiea.
Riz. Ok, ka hare atu ki a koutou, ka tahi ka hoki mai ki au, ne, paitaua.
E tāe nei i e te whakaro.
He kapohanga noe ho tēnei, tēnei i te tahi koro mō tō tātou tupuna tama te kapua. Whānakoroa.
Pai, whakamārama hia mai te ahu o tērā kōrero e hoa.
Kei a koe.
Ko te, nei te roanga o te kōrero e te uri o tama whānakoroa ki te aha, ki te aha. Koeira te rerenga o tērā whakatau ki, e te, nō reira, kua. Koia e nei ko te āhu o tō mātou, tātou rānei, tupuna, e kia nei ko tama te kapua, he hianga, he māminga, he haututu, he pūremu, he aha rānei. He pai anō hoki e te hi āhuatanga ōna. Engari, he whaka nui i te hiwa. E hara i te mea he whaka iti, engari, he whaka tama te kapua i ā koe anō. Hei, mēnā e kite ana i te hi āhuatanga ōu, e rite ana ki tō tupuna ki a tama, kā pute te kōroro, e te uri o tama, whānakoroa ki te aha, ki te aha. Ne? Tama te kapua, stealing this and that. Koeira te whakapāketanga, paike au tēnā e hoa, whānakoroa. Fū.
He kupu anō kei waho rā mo te Riz?
Ia, kimo e whakaro tonu.
Ai, me pono te kōrero. Kuroria, i kite anau i ā koe tuituhi ana?
Ahuari te oku whakaro ki wā Ruihana. Ruihana. Ai, tuhi au tamatanga mo te whakapoto i te ingoa o tamate kapua. Whakarangatira pe ai tērā āhuatanga ōna.
Kā pai, tama te kapua tēnei, whakatairanga hi ana i te pōnei.
Pai ki au ngā wā e hoki ai ngā tāngata ki ngā kōrero o mua, mō ngā kōrero hau.
Pai.
Tino pai tēnā. Kei au tētahi, he kianga, he kiwaha pea. E murāna. Ne, pēnei me te ahi.
Pai tēnā.
Ka kite i taua mura i roto i te tangata, he mea anō. Mohu nei koutou ki te ihi, me rau atu he pōtai ki te ituarua, ihi ana te tangata.
Ok, me ki pēnei hau piro kia hoe.
Mawhai
piro koe. Murāna e hoa, murāna.
I reira, me mutu mai ngā huatanga o te hōtaka e hoa mai unga i tērā. E hoa mai heaha he whakaro mo tēnei wiki. He hai tu atu i tēnei. E murāna tēnei wiki, ne hae hoa mā. E murāna. I hī ana te wiki nei. He ha tō tātou kupu mo tēnei wiki.
Tā tātou kupu.
Tā tātou kupu, tēnā koe. Nau mai te hapa e hoa mā. Nau mai te hapa.
Hoi anō tāku he tautoko i te kaupapa o tēnei tau. Kia kaha te reo. Kia kaha te reo Māori. Kōrero tia te reo Māori.
Me tū karatete, me tū takotako, me tū panepane, me tū teitei. I ā koe whakatairanga nei tō reo.
Kōrero
hia te reo.
Tāhua, neha e hoa ma. Hoi anō, e tika ana, kia tuku mihi atu ki a RNZ National, ki te māngai pāhua nō hoki, nā rātou i whai huruhuru ai tēnei o ngā manu. Kia koutou kei wahora, mehe mea he whakamaori te kai, hoki mai anō. Mo tēnei wā, e te whānau, hei kona.
Tino taike,
Kia ora tātou. Thanks for listening to Whakamāori with hosts Kimo Haltham, Kristen Ross and Anaha Heaney, recorded in front of a live audience. Whakamāori can be found on the RNZ website, YouTube, Apple, Spotify, iHeartRadio or wherever you get your podcasts.
Ko te reo, te take.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.